obhala ngokucophelela ekusithekeni ufanisa ubusha bakhe nentokozo yokuhlala njalo kuye ekhombizithi eyini yena veseli nje lamanzi ukuba ngalinganiswa nabasentendeni yakhe phakathi nolwandle lubanzi ehoxisa kuphenduka yena ufakazi athi yebo yebo njengaphambilini namanje uyiphendlile indlela umfanekiso wakhe kwaba yini ahlabelele.